ngicabanga ukuthi kwesinye isikhathi uma sekuziwe ekulindeleni kwethu kulokho uJesu angakwenza nazokwenza empilweni zethu, sibeka isikali sibe phansi kakhulu, simbuka enze izinto ezinkulu empilweni zabanye abantu, kodwa singamlindele kwazi ukwenza lokho ngokunamandla kwezethu impilo. Angikube ngelengwamukele engosini yethu eFresh, nginguSibonelo BT wakangema ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Kwezinye insuku siye sicabanga ukuthi akukho lutho oluyoke luguquke. Kube nento mhlawumbe sineminyaka, imbelesela yesilondo esingapholi. Mhlawumbe zobudlelwane bethu, isidingo thizeni, okusilimazile, kumbe okusehlulayo ngemvelo yethu. Qede bese sithi, heyi, kuzomele ngivese ngifunde nje ukuphila nalento insonsothi injalo ngoba ngeke iphinde iguquke. UJesu uqhamuka phezulu entabeni, wehlele ixukwini. Abanye babafundi bakhe bazama ukukhipha idemoni kumfana omncane kodwa bayahluleka. Akucabanga ukuthi ubaba wakhe wayenomuzwa onjani ngalokhu. Wayezwile ngemangaliso zalo Jesu. Kodwa manje ngakube lo Jesu sikhona yini isimangaliso yena azomenzela sona? Ngoka Matthew 17 verse 14 kuya ku 16. Sebefikile ixukwini, kweza kuye umuntu waguqa ngamadolo phambi kwakhe wathi, Nkosi, hawukeli indodana yami ngokuba inesithuthwane ihlupheka kabi, lokhu iwela kaningi emlilweni kaningi emanzini, ngiyilethe kubafundi bakho kepha bahluleke ukuyiphulukisa. Lokhu kukhanda umbuzo, ngakube uzongenzela isimangaliso, uzokwenzela yini isimangaliso lo Jesu? Omunye umbuzo ngathi, ngakube uzokwazi ukuyiguqula leya nto nje eyodwa engake ikwazi ukuguquka? Ngoka Matthew 17 verse 18. UJesu wayeseyikhuza idemoni laphuma kuyo. Mfana waphulukiswa kusula kuleso sikhathi. Sihlobo sami, uJesu akakaze anqabele muntu isimangaliso noma ngabo bani oweza kuye enokukholwa ngisho ngokuthiwa kwakuncu ngisho nakanye. Ngakho leyo nto eyodwa nje engeke iguquke ithathe uyise kuye. Kunokwenzeka engenzi lokhu ofuna wena ukuba akwenze, kodwa methembe uzokwenza. Kuthathe ukuyise kuye bese uyakholwa. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Ungakwazi usithola kunombolo ye-WhatsApp ethi 067 706 0077. Angicela ukuyiphinda, 067 706 0077. Inkosi ekugcine.